ubani, wachelwa ubani, panwami, wezwa ngubani, ukuthi impeni yakhe ichelwa njengembongo luwezwa
ubani, wachelwa ubani, mfana, wezwa ngubani, ukuthi impeni yakhe ichelwa njengembongo
luwezwa, wezwa ngubani, wachelwa ubani, panwami, wezwa ngubani, ukuthi impeni yakhe ichelwa njengembongo luwezwa
ubani, wachelwa ubani, mfana, wezwa ngubani, ukuthi impeni yakhe ichelwa njengembongo
luwezwa, wezwa ngubani, wachelwa ubani, panwami, wezwa ngubani, ukuthi impeni yakhe ichelwa njengembongo luwezwa,
wezwa ngubani, wachelwa ubani, mfana, wezwa ngubani,
Wachelwa ubani komandi, wezwa ngubani, ukuthi impeni yakhe ichelwa njengembongo luwezwa,
wezwa ngubani, wachelwa ubani, mfana, wezwa ngubani, ukuthi impeni yakhe ichelwa njengembongo
kwejabulizwe lonke ngisho ngoba ngisho phesheya bayizwile leyo ngoma Pima, bepara mesika nda wafunga zeli zelonte ngoba Gisha ingoma wachabula balanje lbendi jane Gye wachabulu kono ndu wakuzo Nge fonto ofo rambate no makafulu mpura mtunu No matono ya machola no tuabazo rambate no site kuzwa Mgeni bati Uwewe to mpanu endi jane Skumbuzi kawe ngoba lobe sitichembele uimbu jane Jinje ngachazegi Uhaese tera ngano machini wanjebele no mngubuzo rambata no koskonu wachebe kulu No lindo vuhle mapumulo no shara mfana ze tenko bunda bani Bavele bati Ibambe, ifimbe
Nishi, okichimiko
Niyaki, ifimbe
Nishia hau, okichimiko mani
Uchelwa imi soche mbenye ngele maisu hili Simba mkotis nga ulalu maneta izimbule mzini mkula wabanda bazalo Inyi waneta zani mabona bula ulakitoko na kitu ngekamla Na lakitoko na kitu ngekamla Umkumiswe swepe ntabene mkulu mkwamunye katine kulu mpenjele Wetu mkosi okula no life yezo hali sivegi city
Ay, mina machita senya puma gile ndoze nzo mwafana Uwazi sepila mna angiti esengi mkulu Nyanzula ngengola Weavo How? Yena vote Ngike pula sapu besi nkunya santo ati Nginfuna nonke Ningazongdelelo Ngase ngxakeka nje mina futhi ukuthi yena futhi usefuna bonke abantu futhi ebe ngasayithuka inhlamba ah asazi
umkhono kasethula ehlatha lokuvela uvelo kwayikhunga kuyoze kuyiqala isiphumbo esiqubula bonke abasongele mina ibeli hlaba kuzwe isukude umqoqongo nukela bawuthintana labahlangani kodwa abantu bahlangana Ngakhiphe hlathi inkunzana ngesidinqa gamazinyo ngakudumisa ezweni lonke maqede washaya isifuba wachomela mina Ngizobuza imbuzwana njengfonami ngoba ngikhathele zingumbo zakho kanye nalabo emkhothisa nabavalandeli bendijane ngegama lami Kaze ngadlane ngoba ngidlula ngezwi lami Uthi nangakhela uzungu nangixoshe emagezeni ngayeka Ngenzo kwami ngakufunda kumtshengiseni ngifunwani pho Awutshela abantu iqinisa ukuthi kahle kahle ungizondelana Ngoba kadwa ngiqala ngijulele One, wenzani kami ngamhla hlizwe ngwelezana abalandeli Okokuqala iqhawe lingasekho Two, waphendula wathini ikhozi FM kusigiya ngengoma Kuze imdola no-BK bekuza ukuthi uyenzeni ubani ngingagqamazeni Three, wayishonisaphika iy'ngoma zeqhawe lashiya lizenzile Yeyi yadlalwa ngabantu Four, usuhlanganiselani-ke nabantu ukuthi uzoculula kahle jibi Ngoba wawuhlulwa nayizingoma zakho nje Five, usuyenza nike ucula iy'ngoma zebhokwa Wakwacula nalo leli xokana leli Six, usuyidlelani-ke imali yami owinikwe izinduna zithi angize emithingini kuzokhethwa ozocula ngoba wayibeka nje Utshelwa yini umaketa ngaboshiwe mncwabuhlehlila yoqaqa mhlangashaya lokho okugcilela phansi igama lami Ngikutshela nje Ziyehle ziyagobhoza inyembezi ngicabanga mhla ungibonela uthi mzwakhile mfowethu ngicela uxolo ngiyazi ngiyenza kabi kodwa sekuwuwe ngithembele kuye bonke bahambile baye kobhaka inyanga enkulu novelophe ngwafona benothinuni bathi qhawe uwewethu esingakuboni le ngaphesheya sicela ubeke phansi umoya emhlangane nishaye ingoma ungabe usabuyele emumva bebevele bebheda kuncane kade bengakwenza ungekho ngavuma sayishaya ingoma lonke izwe lathi vumvumu Kota namhlanje angisangazi angiselutho angisangazi amagezeni ngoba ngimehlula lo yilani bona manje ukuthi ngalandele ngulutho isesakeni engani wangixosha nathi ngiyambuza kwathi khale sakhe la nenzani namhlanje ngoba sengiyimuki nje ngibonga wena sixhobo mpungose ngokuhluba undlu bekhasini noma bekuthuka besho konke okubi ngami wathi nje nango shaya ingoma beka nje namhlanje bonke abantu uma bengibona bathi Yes, 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 Umakhehla eqala mvelase mvindolo Usifundo makubane emngeni Umpathi wamanyoni emngeni Inhlonipho akhoze mazabeko Skim sami engigqoba ngaso amavaka kulonyaka Iskin Uthisha wothisha Ngimdonsa phansi empangeni I-bass guitar Ucela Musa Zuma Emsinga kwamajozi kwelakithi Inkostina Uthuthando Umfokandlovu ikipoti ngigqoba ngathu umbembembo uphatha phathi umfowancobo noJJ wakambuthuma unjiniyela uthuthalo umfokandlovu inkosi yonjiniyela bokuna o magovu namagovukazi ngiqhubeka nithi njalo manihamba lanihamba khona nibaphiele bonke laba bathi bashawushunwe njidane nithi ngithele abezela bonke bezoshawulayeni bethi unkulunkulu kamzwakhile sihawukele ngoba uma kungenjalo izodlala i-TV iyo leyo ndoda.